Black Market Records.
And it's a legend product.
Baby, I know you love this time, so me
hold you
down for you. And I love
you down. Well, it's the Uganda property.
He went so the wire just to kill. Zen no down, makwe no deal. So, kojere kati. Pwerio sana kamfati. Ebye chibulie wanga pana. Pafu your body na getwana. Mkona na konganya kana. Awaba wala baba kwana. Mugezomu kwate kutio ndave. Kali wange baby. Akuka pretty face ibu inkati mbembale. Choma nyata mbrede. Mugezomu kwane wotio ndave. Kali wange baby. Sija kulinda love ushape chesale. Ni mpaka sete. Aya kale kale. Waka my matali. Mande baka mande. Love yoke mame. My ego the alibad. My song in a enevas. Sweet love me a deliver. Mkulida be wana na yekwe.
Mugezomu kwate kutio ndave.
Kali wange baby.
Akuka pretty face ibu inkati mbembale.
Choma nyata mbrede.
Mugezomu kwane wotio ndave.
Kali wange baby.
Sija kulinda love ushape chesale.
Ni mpaka se.
Nange wunde kwa uchinuma. Ate siri chiwona. Jevali mpona. Bongoli akisa mugeza kukwate kati andave.
Koli wange baby.
Akuka pretty face ibu enkati mbembale.
Choma nyata mbrede.
Mugeza mugezomu kwane botio ndave.
Kali wange baby.
Sija kulinda love ushape chesa.